Esule yomunana. Mukama nangamba nti, wetu alile chipande chinene, ochiwandi keko nekalamwe yomuntu nti, cha makeru salaluka subazi. Nange ndietu alile abajulilu abesigwa okuwandika, Uliya kabona ne Zekaliya omwana wa Yeberekiya. Nengende erinna by'omukazi, n'abo olubuto, n'azaala omwana wa bulenzi. Mukama n'alyoka ngamba nti, mutume erinnya Makeru Salaluka Subazi, kubanga omwana nga tannamanya kukaaba nti kitange, era nti mmange. Obugagga obw'e Damasiko n'omunyago ogw'e Samaliya birinyagibwa mu maaso ga kabaka w'e Bwasuli. Mukama n'ayogera nange nate omulundi omulala nti, kubanga abantu bano bagaanye amazzi ga Sirowa agatambula empola ne basanyukira Lezini n'omwana wa Lemaliya. Kale nno, laba, Mukama ayambusa kubo amazzi ag'omugga, ag'amaanyi era amangi, kabaka w'e Bwasuli n'ekitiibwa kye kyonna, era alyambuka okusukkirira ensalosalo ze zonna, era aliyiika ku ttale lye lyonna, era alyeyongera n'akulukuta okutuuka mu Yuda, alyanjaala, aliyitamu, alikoma ne mu bulago, n'okugololwa kw'ebiwaawaatiro bye kulijjuza ensi yo, gwe Emmanueri, nga bwe yenkana obugazi. Muyogaane, mwa amawanga, mulimenyekamenyeka, era mutega amatu, mwe mwenna ab'omu nsi ezeewala, mwesibe, mulimenyekamenyeka, mwesibe, mulimenyekamenyeka. Muteese ebigambo wamu, birizikirizibwa, mwogere ekigambo, tekiriyimirira, kubanga Katonda ali wamu naffe. Kubanga Mukama yayogera nange bw'atyo n'omukono ogw'amaanyi, nanjigiriza nneme okutambulira mu kkubo ly'abantu bano ng'ayogera nti, temwogera nti okwekoba, mu byonna eggwanga lino bye liryogerako nti okwekoba, so temutya kutya kwabwe, so temutekemuka. Mukama ow'Eggye, oyo gwe mba mutukuza, era oyo abeerenga entiisa yammwe, era oyo abeerenga ekitiibwa kyammwe. Era alibanga watukuvu, naye alibanga ejjinja ery'okwesittabwako, era olwazi olugwisa ery'ennyumba zombi eza Isirayiri, okuba omutego era ekyambika eri abo abatuula mu Yerusaalemi. Era bangi abaliryesittalako ne bagwa, ne bamenyeka, ne bategebwa, ne bakwasibwa. Sibira ddala okutegeeza, ossa akabonero ku mateeka mu bayigirizwa bange. Era ndirindirira Mukama akweka amaaso g'ennyumba ya Yakobo ne munoonya. Laba, nze n'abaana Mukama bampadde byakuba bubonero era byakuba byewuunyo mu Isirayiri ebiva eri Mukama ow'Eggye atuula ku lusozi Sayuuni. Era bwe babagambanga nti mubuuze abo abaliko emizimu n'abafumu abaliranga ennyonyi era abajobojja, eggwanga tekirigwanira kubuuza Katonda waabwe. Ebigambo by'abalamu bandibibuuzizza bafu, tudde eri amateeka n'obujulirwa, obanga tebogera ng'ekigambo ekyo bwe kiri, mazima obudde tebugenda kubakeererera, era baliyita mu nsi nga beeraliikirira nnyo nga balumwa enjala, awo olunaatuukanga bwe banaalumwanga enjala, banaanyiiganga ne bakolima nga balayira kabaka waabwe ne Katonda waabwe ne batunuza amaaso gaabwe waggulu, era banaatunuuliranga ensi, era laba, naku n'ekizikiza, ekizikiza eky'okubonyaabonyezebwa, era baligoberwa mu kizikiza ekikutte.